the throne, the four living creatures and the elders. And the Lamb came forward, took the scroll. The 24 elders and the heavenly creatures fell down before him in worship. Worthy are you, our Lord and God.
Onye dị mma ozile si onye dị mma. Ibu onye dị mma ozile si onye dị mma. The only one the angels bow in worship. Heaven and earth and sea sing praise of your goodness. Onye ndị mozi na-akpọ isi ala nye. The only one the angels bow in worship. In heaven and earth adore you. The sun, the moon and stars. Onye ndị mozi na-si onye dị mma. You alone I bow. Lord, I think about thy immeasurable. You are the Lion of the tribe of Judah, the warning lamb of God. Onye ndị mozi na si onye dị mma. The only one I bow before. The only one the angels bow to.
You are holy, Lord.
All heavenly creatures, praises your majesty.
Praise your majesty.
Onye mmadụ niile na-asị onye dị mma.
Onye dị mma na-asị onye dị mma.
All the angels and saints in heaven sing praises to your name.
Onye dị mma na-asị onye dị mma.
The only one, the angels bow to heaven and earth and sea, sing praise of your goodness. Ibu onye ndị mmozi na-akpọ isi ala nye. Ha na-asị nsọ, nsọ ka gị Chineke dị. Heaven and earth adore you. Master of the universe, you are great, Lord, you are so great. The sun, the moon, and stars declare your majesty. Onye ndị mmozi na-asị onye dị mma. The only one, the angels bow in worship. Heaven and earth and seas sing praise of your goodness.
Ancients of days, Lion of the tribe of Judah. Lani ke bonye ndi mozi na po isi alenye. O heavenly creatures, praises your majesty. All powers in heaven and earth bow before you in worship. The only one I bow before is greatness. You alone, there is no one to compare to you. The only one I bow before is greatness. You are so good.
Ibu onye ndị mmozi na-asị onye dị mma.
Hallelujah.
Ibu onye ndị mmozi na-asị onye dị mma.
onye dị ozi na ọrụ isi ala nye
the only one, the angels
bow in
worship.
You are Lord,
heaven and earth and sing praise of your goodness.
You are Lord.
You are Lord.